this is some original. Why you sex?
Na 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 na. Écoutez, nous sommes toujours là. Les best regards. G-Star.
Young boy, the boss, Asante. So miss ya.
Kupenda na kupenda, lakini moyo unauma. Kupenda na kupenda, lakini moyo unauma. Kupenda na kupenda, lakini moyo unauma. Kupenda na kupenda, lakini moyo unauma.
Donga keni kata ringu bodare akwa omitigena kadoka peku sente wabicha mugudi mugati yofwade jugena nikuma ringu boda amitote ripachu samaberi samidina geturo wachizi wachiduka pasaba wachongia bongu minyo mnikomu nindo donga kwana anenive musana auja bless no man cars M4 to M Papa Tembo.
Kupinda na kupinda, moyo unauma. Kupenda na kupenda, lakini moyo unauma. Kupenda na kupenda, lakini moyo unauma. Kupenda na kupenda, lakini moyo unauma.
Why you be the boss, Asante? So missy. Yo, baby, let me tell you, I'm feeling your love, girl. That's how I love you to be my baby, girl. Why yes, so missy. I want you to know, that's how I'm feeling your love, girl. I can't die because of your love. I don't know anybody whom I love more. You're the only one whom I love in my love, girl. Your love it make me to cry, girl. I know you know. I don't want to see your tears falling down, my baby girl. This is young boss, the boss, and Santi, so missy.
Why I say, for your para mungu, muinjo lega para, donga loko kura, hawe kole mira, ameri, ageni, ini dako para, donga dokicha kaper banya mera manyenge birinyo, banya mera manyenge birinyo.
Kupenda na kupenda, lakini moyo unauma. 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 Baby,
baby,
ay, mami,
ay,
baby.